سبحانه وتعالى يلاقينا تتسوك اتشوكو بدي الله سبحانه وتعالى بيقانا اتشوكو بدي اتشوك ستو الله سبحانه وتعالى ان سلو سلو زيستاو كو بيكيدزا ناكولا غانشو مولا دامو كما ونطو سكاو باوناريز وسابا كذبا نطو سكا كوبانا ومشالا دي منسونغا تسالة تسيبة تيتو لكعبة تيغت تنباوي بچي تا حدود الله كوبانت يسا متيكا ممتيكا نمرمو امن تبايي تا الحدود انسالو سالو توغاما مكواسا مرمو انسالو سالو الله سبحانه وتعالى يسا وتوينا زي سكا نومان يانتبا نومباواسا بانو سبا كولت سبا واسا نمو كويتو كوزا مرمو انسالو سالو Allah najjanga sensalo salo mbembere zenja ulo Fukubanti abana dam basa munkolebi Allah subhanahu wa ta'ala Biaba ya gadda Nembele muma sakata anha rab Allah subhanahu wa ta'ala yasiriki lobu sirikizi Ngetuina kubanga tubibuza Na kubanti umana damu abino nyerezako Echokulakum Qur'an al-Karim Allah yassamu Chibaita hurufu al-mutakati'a Enyukute enkutule kutwe nagamant alif, lam, mim. Nagamant kaf, ha, ya, ay, qaf. Allah nagena angazisam yasin, nasamu qasin. Ngebi Allah subhanahu wa ta'ala sakata andalik. Yabisri katelimu anadama ni makulugariyo. Ituba antimateka gobu silam. Tuinamu Allah biyasiri kila. Ituba ilamu insalo salo. Tuwela mune Allah biyalagira, nebi ya kulash, nebi ya gana. Ngatuli mubaka, babu ya wahyun. Omuli ya angogo mubaka, wabula ngatuli kunsalo salo Allah subhanahu wa ta'ala, ziyasa umu mbele yenjawu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utujja mkuwasa, Allah yasa umu kuzira, nga kwa miteko jiri yebili okuzira nga wazeo asabab insonga yonna nitulabano okuzira nga kwa banga yonna waliwo chibaita muharramat finnikah nga bano bali haramu kubanchi wabawasa wabula nga bali muabbad banga chi banga yonna niwo mato bali muharramat nga toyina kubanga obawasa nga bali muaqqat kachi kaseera wakatagerekesa Allah subhanahu wa ta'ala natandika okubanti asawe ensalo salo mumpanga ala yaffe ne mukuwasangana okubanti ono awasa mukyala oba ono tomuwasa oba ono waba afudde okizibwa okuwasa gundi mumbeere efaanako bwekyo manyi bakiyita hudud nga kibaita hudud kwe kuba nti Allah ekintu akikkiriza naye n'akissaako ki ekkomo oba n'akissaako obukwakkulizo obwaki obw'enjawulo ekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza okubanga omusajja yegatta ne muki ne mukyala we naye tokkirizibwa kwegatta ne mu biseera bino kategerekese Sengo mchala ba genze mchi Monsonga Wala takarabuhunna Hatta yatuhurun Tomusembe Ilapaka angafude mchi Monsonga towe gata na hidu Tuchitaru salo salo Nti mchala uwo Niyato uwe mbele Tuka Allah subhanahu wa ta'ala Na kuimilizo kubanchi ogenda ji Ogenda jali Echoka kwe choku bili Nchokiriziwa okubancho wasaba chala bano. Nebanga lyamalango agwa mukko walino chaliye kolachi egana. Allah subhanahu wa ta'ala yagan hurrimat alaykum ummahatukum. Chokiriziwa kubango wasamamawo. Chorweso nga kitawo yakolachi yafago ko mukolachi ko muwase. Mwe nebaga chimugendera mu al-um mama wa kuzalira ddala wajaddatun ne jajja omuki omukyala nga bonna bagwa mu tteeka lya Allah ligamba nti hurrimat alaikum ummahatukum nti maama wa in alaw maama n'abagwa mu kkowe eryo nti maama ne jajja omuki ne jajja omukyala wadde gwagenda kuba nti akuyita mwami oba azadde omwana ng'ozadde muzzukulu nti omuzzukulu jajja agenda kuba amuyita ki mwami naye mu sharia abatakkirizibwa kuba nga ayitibwa mwami wadde okuba nti akola ekikolo ekyokuba nti agenda gyakola ki gyali mu nsonga z'obuki z'obufumbo kimanyikiddwa mu sharia nti hunna khuliqina li ajilina allah abakyala yabatonda nga balina kuwasibwa tuyo kiri ne allah nassaawo ensalosalo nti ono omuwasa no tomukola ki tomuwasa allah naga nti wabanatukum ne bawala bammwe ne bagwa mu miteeko gino wammanga bintu muwalawo wa bintu l ibun tokkirizibwa wadde era kuwasa muwala wa muki wa mutabaniwo wa bintu al binti ne muwala wa sistawo oba muwala wa muki wa muwalawo kitegeeza nti muwalawo yafumbirwa n'azaala omwana omuki omwana omu atokkirizibwa kuba nti omuwasa wa bintu al ibun tokkirizibwa kuwasa muwala wa mutabaniwo sheikha yagamba nti wa bintu binti l ibun kyekimu ne muzzukulu wo omuki omuwala kitegeeza nti mutabani wawasizza omukyala n'azaala omwana omuki omuwala wadde ogenda kubanga omuyita mukyala ngaomubyogeeno mu luganda kategerekese tokkirizibwa kubanga omuwasa nga bonna bagwa mu tteeka erigamba nti wa banaatukum ne baki ne bawala bammwe nti muwala wa muwalawo ne muwala wa muki wa mutabaniwo si fenna ne muwala wa muwalawo oba muwala wa muwala wa muki wa mutabaniwo gwoyita omuzzukulu ow'omwana omuki ow'omwana omuwala assalaamu alaikum tuli ku nsalosalo mu kyemuyita okuzira mu busiraamu amuyinza okulowooza nti tekuliyo kuli mu buganda bwokka wabula mu shariica y'obusiraamu obusiraamu allah subhanahu wataala butegeka mu ntegeka ekyasinza okuba nga yawaggulu aga ndi oliukhu tokkiriza kuwasa sisitawo imma sisita ali ku sayidi eyaani eyamaamawo oba ku sayidi eyaani eyataatawo ashaqiika kanat ayinza okuba nti ali ku sayidi yaki yamaama oba ku sayidi lilab oba eyaani eyaani eyataata bakategerekese mwekyemuyita mutya mu luganda oli agamba nti ono muganda wange muki mumaama ono muganda wange mwani mutaata nga bonna bagwa mu kigambo kya allah ekigamba nti wa akhwatukum ne banyina mmwe kati wetudda ku kigambo ekigamba nti wabanaatu l akhi wabanaatu al akhi n'abaana abawala ababaganda bammwe muyingiramu bintu l akhi tifenna muwala waani wa mugandawo wa bintu binti l akhi ne muwala wa muwala wa muki wa mugandawo agamba nti wa bintu l ibun mugwamu ne muwala wa muki wa mutabaniwo allah subhanahu wataala naga nti wabanaatu al akhi ne bawala babaki babagandabo babawala bababulaaza mu mbeera efaanako ne muyingiramu gwe gwoyinza okuyita nti ono mwana wa bulaaza wange omuwala oba mwana wa sisita wange omuki omuwala allah yagamba nti wa ammaatukum wa khaalaatukum mu amma muyingiramu ammatun maama omuki omuto wa khaala muyingiramu ammatu muyingiramu senga ne muyingiramu khaala ne maama omuki maama omuki maama omuto kate bange bonna bagwa mu tteeka lya allah erigamba nti wa ammaatukum wa khaalaatukum abo bebagwa mu mutendera gw'okuzira kye bayita minannasab olwoluki olwolulyo nti ono sisita nti ono buratha nti ono maama ono mwana waani mwana wa buratha wange ono mwana waani wa sisita wange mumbeere efaanako bwekyo allah subhanahu wataala naleeta kye bayita muharamat abali haramu mu mbeera eyo nga bali kumi na bana kumi bali kumi na bana kati newabeerawo okuba nti ono ali haramu gyoli bisababu olw'ensonga imma arraba okuba nti maama waayina gwe yayonsa gw'oyinza okuyita nti ono sisita wange munabbeere olw'okukolaki olw'okukolaki olw'okuyonka tokkirizibwa kuwasa baana b'oyo mukyala eyakolaki eyakuyonsa kyekimu n'abaana b'abaana baabwe mathalan kompao yazaalibwa n'ayonka ebbeere ly'omukyala owokuki owokukyalo abaana b'oyo omukyala abawala sikkirizibwa bakolaki bawasa n'abagenda mu layini eyo wabula ate bulaza wange yakkirizibwa bakolaki ebbanga lyamala nga teyayonka kuki ku bbeere lya mukyala oyo mwase obitegeereye oda kubitegeera mpola mpola omusoga aga ajja bitegeera mpola mpola kakibayita olusalosalo byebyo allah subhanahu wataala byassaawo ku nsonga gy'amaze okukolaki okukkiriza wabula nassaawo nti n b fifena oba take a note of this point ti nedda nzikiriza okuwasa abakyala kategerekese naye ate bano abagwa mulayini ekyokkiriza bakolaki bawasa sheikh naga nti wayuram biridai ma yuram binasabi bonna abatakkirizibwa kuwasibwa mu lulyo tibibenna naawe tebakkirizibwa kuba nti obawasa ebbanga lyomala nga bakolaki bakuyonsa obakategerekese omuli sisita wa maama wo oli naye abaki abamaama omuli bawalabe kasekate bange omuli baani omuli abaana babaki babawalabe yuhuramu min arraba ma yuhuramu binnasabi olw'okuyonka kuno nga webakuzira muki mululyo mu musaayi tifenna era webakuzira ne mukukolaki ne mukuyonka wabula bikola ku gwe ayonse ebbeere lyoyo muki tebikola ku nze atalikoze ki salaamu alaikum oba wategerekese njagadde tugazibwo mu darusu eya ensalosalo ne wabeerawo nga abafuuse haramu olw'ensonga y'okukolaki y'okuyonka kategerekese ne walawo okuba nti waliwo okufuuka haramu olw'ensonga ya la'an okwekolimira okukolaki ennamulamu shari'a gyeri ey'okwekolimira nga omusajja agamba nti omukyala yakoze eki yayenze ate omukyala agamba saakoze eki bekolaki bekolimira webekolimira infasaha nika mumanyi nti obufumbo bukolaki busazibwamu bufa tebakkirizibwa kuddamu abo okwewasa olwaki olw'ensonga bekolimira tugambye waliwo ensonga y'okuyonka oba ey'okuyonsebwa wadde okuyonka mu shari'a kulimu emiteeko ebiri waliwo okuyonka okw'omukwano nga gw'onooyonka amabeere gaani ga mukyalawo si kyetutegeeza eyo tekirinaako buzibu kiri halaali ng'eyajjanga abuuza nti mbadde ndi mukwano ne muki ne mukyala wange ne mukuba nti tuli mu mbeera eya romance ey'okumuteekateeka eya mudaaba eya mukaddimatu ljimaa nenyonka ku maki kati ne muvaamu amaki ne gwangwa mu kaki mba nfuuse haramu nti olw'ensonga bulijja mpita bebi mba nfuuse bebi ddala nze gwazaala olw'ensonga nyonse ku maki ku mabeere ge ekibuuzo ansa eri nti nedda ku lw'okubanga yakunu rawa kubeera okuyonka nga tuyonsa oyo akyakola ki akyakola allazi yakburu jisiman ngakwachi eroko okuyonko okw'omukwano tekuliiko myaka n'oyo mukadde wange ayonka kinvinvi Hassan toyonka wegane nga wakava mu kisiibo barawo okuyonka awali okwagala wabeerawo okuyonka wabula Allah yabyawula mu mbeera ezo nti kuno okuyonka okwalaavu kuki kulala n'okuyonka kwe tugamba kuli kuno kuyitibwa rada okw'okuyonsa omuki omwana ale kiyitibwa kiri kiyitibwa almas newajja amasala ga fiqihi di wenfuuka haramu eri abaana b'omukyalo oyo anyonsezza maine bagamba kasita akuyonsa neguba mulundi gutya gumu ebbanga lyomala ng'okkuse akaana mama talina maki mabeere omukyalo w'okukyalo n'akakolaki n'akayonsa nekebajjaga nekakolaki nekakkuta bane bagamba nedda alina kubanga amuyonsezza yauma luki lunaku bane bagamba nedda ebbanga lyamala nti ayonse ng'okuyonka okwo kwayonse kujjawo enjala ku mwana aluwa omwana aluwa ku mwana oyo wabula ate kuli okuyonka okw'omukwano ko tekuliiko myaka ku lw'okubanga amanyi baaleeta ebigambo bibiri ebyajja mu bigambo bya Aisha nti kuli kukola ku muntu akola ki kuno tekuba na mugaso kubanga kuba tekukuza buki bwongo tuifenna wadde okuba nti kukuza omuki omubiri yamuddamu n'amugamba Aisha nti takunu rada omukyalo oyo wamuyonse nga muli mu mbeera z'omuki z'omukwano kati bakate ba wabula okusiku ekuyonka okw'omwana omuki okw'omwana omuki omuto okw'omwana omuto kuba kukolaku oyo allathi yakburu jisiman ng'omubiri gukolaki gukula watagdhi al aqil n'okuba nti amagezi gakolaki geeyongera ku lw'okubanga omwana buli wayonka aba ayonka maama we omuli amagezi ge tifenna n'omuli okumugjako bingi kuki kuye kategerekeza omukyala bingi omwana byamukolaki byamugjako negwe wadde mwasa bakuyita bebi tekitegeeza nti olw'ensonga wanoonye ku mabeere gamuki gamukyalawo nti olwo aba afuuse maamawo assalaamu alaikum oba kivuddeyo mu luganda mbanja biveeyo bulungi tome kwebuzaabuza bana ba ethiopia bebuzaabuza assalaamu alaikum oba awo wategerekese era ekyo tebakiyita kuyonsa kuba kuyonka omukyala ayonsa mwana ayonsa muki waba tayonsa musajja wabulewo musajja muyonka buki salaamu alaikum ndowooza mu luganda kitegerekese naam allah subhanahu wataala yagaa nti wa ummahatukum allati arda'anakum wakhwatukum min arada' nebamamamu abaabayonsa temukkirizibwa bakolaki bawasa ne bannyinammwe mukola kiki mukuyonka obazizo kate bange yani dadawo katika kunyonya sisitawo mukukola ki mukuyonka nawula naitwa mama waako katika kunyonyeshwa noli abamama okulwosonga bamukola ki yakuyonsa oba kategerekesa kati mumbeera efaananako bwekyo aba afuusa haram olwasababu olw'ensonga ki olw'ensonga yakuyonsa n'omukyalo ono nga mwekolimidde aba afuuse haramu olw'ensonga ki eyalaalu kubanga mwekola ki mwekolimira ne wabeerawo kye bayita muharamat okuba nti ali haramu gyoli bisababi almusahara bisababi almusahara kye bayita obuko so obuko obulwadde obw'abaganda asani mukoneko kati ya kiswahili tuna jambo lauko jambo lauko mubuyita buko kati sokate bange olw'ensonga kitegeeza eri ne mu luswahili oyo agamba nti wuyu oyo abeeraani ninawuuko na wuyu oyo mukoddomi ki mukoddomi wange lekate tudde mu luswahili tukomemu mu luganda
kata kata kasi
wotudamu mbera yempangala ochi bayi okufundi okusiba ekifundi kwa mushari'a aqdun nikah ngefundi kwa mu Qur'ani biri mujya miteko giri esatu ekifundi kwa ekyo kulayira bima aqattum al ayman shukran ekyo kulayira kata kata kasi temuwandise endagaano wabula n'okola ki n'olayira n'ekifundikwa ekya aqidu nikah ekyokukola ki ekyokuwasa oba ekyokuwoowa n'ekifundikwa ekyembeera ya shiriki allah kyayogera mu surat falaq naffaathaati fi l uqad wategerekese mushiriki awaliwo ebifundikwa bingi okusiba omwana nebafunya luto ku lujja bamusiba ekifundikwa ekifundikwa ekyaki ekyobusika eyo kiba kiki kifundikwa kifenakaleba ekifundikwa kyosiba omukyala asoma yaleme kubanga agenda mu nsonga oba aleme funa lubuto nayo kiki kifundikwa bikozesa mu mbeera yeddogo ekifundikwa ekyokusiba omuki omusango kategerekese basi bangadde abavuuka emisango nga aludde ku luzzi n'asiba olusenke kategerekese nayo kiki kifundikwa kati ebifundikwa bya miteeko esatu mu Qur'an Karim aqidu nikah aqidu ekifundikwa ekyokuba nti olayayidde tivenna n'ekyembera yaki kimbera shiriki omuntu wakola aqidu nikah okuba nti awasizza omuki omukyala famire eno eba eyingidde eri neeno eba eyingidde wa eba eyingidde eno abaganda kye bayita okuzaalibwa mu lujja tusaba kuzaalibwa mu lujja oli maama wa mukyala wo aba afuuse maama wo olw'ensonga y'ekifundikwa kino ekyokuwasa wewe abagenda ofuuka haramu gyokolaki oba kategerekese nga be bano wammanga bano waki wammanga mera tubirigende mpola mpola kitegeeza sisita wa mukyala wo ali haramu gyoli wabula olw'ekiseera ebbanga lyamala ng'ono akyali muki akyali mukyala wo yamwase wankubye eriiso ebbanga lyamala ng'ono akyali muki mukyala wo wetugamba nti bikoze ki biwedde tuvanakalibaga naye ng'ate sisita akulaba muki eriiso oba toyingira mu namula yagamba nti owasiza abooluganda bameka babiri ekyokubiri senga omwafa kitegeeza oli afuuse mulamu wewewe ebigamba mu luganda nga si birungi eno mu sharia tyoli wawasa omukyala mugamba nti oyo mukyala waffe aba mukyala wooli gwaba mulamuwo oba kategerekese aba mukyala wa hasan si mukyala wammwe kubanga yegatta ne hasani gwe aba muki aba mulamuwo mukyala waani wa buradhawo aba muki aba mulamuwo si muki si mukyala wammwe kyekimu ne sisita wa mukyalawo taba mukyalawo aba mulamuwo wadde mu luganda kyajja nga senga ono afuna obuzibu oba naalwala endwadde nga kikola ki tewona abaganda bo bagamba anti oli mulamu wava erinnya lya muki lya mulamu nti osobola okwegatta naki naye n'akumayira ebizibu ono byabadde akola ki byabadde akumayira nedda ono mulwadde yafudde ntya nedda anti oli ye mulamu ye muki ye mulamu wava erinnya lyokugamba nti ono muki ono mulamu rasulu sallwasallam kyatugamba nti alhamu mautun newajja ku mukyala taatawo gwabadde ayogereza oba gwe yakwanako oba gwe yeegattako naye allah subhanahu wataala kyeyagamba nti tuhuramu allah sa kyeyagamba nti wala tankihu ma nakaha abaukum min annisa senga taata abadde ataddeyo bikozi nalagayo endaga muntu nalagayo endaga mwoyo nebikola ki nebigaana gwetojjanga okaaga kubanga kisobola okuleeta fitina muki mu famire tufenna n'okuleeta kagaba washaja tufenna baina ahli l usra n'okuba nkireeta okwawukana walfurqa wakati mu bantu baki bantu ba famire wala tankihu ma nakaha abaukum min annisa hata manyebaga ama nti senga chitegeleke kanga ya muenda ko buwenzi na weno ya gala ukubango uingira chitao ya kulachi uya ingira ero ugani wa kubanga techijia kulabi kabuchi techijia kulabi kabuchi burunji obusira mbujude mumurua wali insaniya usa mbuli mwe nsaba ganda banga mwe mula banga tevijia nye mula banga vikulachi kumulamu mbuganda techikula machi maulile niyate mbusira mchikula machi maulile chifu nakana banga tata wa ya kuwana nebiganda go sajia tano sajia la atira kumu wala tata wa goye gada angada ye chindo kutakula machi niyate mbusira mchikula machi katia nechisingo kuwa waza abantu kazini brother ukuwasa kazini ji sister ate ne mutawawa ala matu mukavu de javu de hasani okujja okuwasa ne mugamba nti asobola n'okubanga yegatta n'essenga ekyo kiwawaza matu mu Baganda era agamba ono muki ono bba waffe siwe kiri senga nga akwanjula kubanga edda wasookanga ku ssenga n'odda ne ku muki ne ku mwana omuwala ne gwe ssenga omanyi eddala lyali mu busiraamu ne mu mbeera entuufu senga aba sisita wa taata wa muwala gw'oba ogenda okweganzikako rasulu sallallahu alaihi wasallam hadithi ya abi huraira egamba nti la yujmau lmara omukyala tagattibwa mu bufumbo ma alkhala walamma ne maama omuki omuto wadde n'essengaawe eno kiwawaaza amatu mu nnamula ya shariya ne mu buganda tekiwawaaza maki era ensonga zonna eziganye ti omwana ono tayimba luyimba lwa Buganda tawuuna bulungi okitegera tayina mazzi g'ekitagata tayina liiva nayiro awangayira lukalu obigamba ssenga notakwatibwa na nsonyi niyate musheriya ssenga ayina eddaala ki si ayina okugambibwa ebyo bwe ssenga sisita wa taata w'omuwala gw'ogamba nti omugole tifenna teyakyalira nsiko gw'ogamba omugole nti si omugole si namazzi senga gwe gw'oyita senga sisita wa taata w'omuwala gw'ogamba okitegeera nti omuwala tasheevinga kati ate eno mushaye obusiraamu ng'ayina eddaala ki tagwana na kugambibwa ebyo assalaamu alaikum oba kategerekese kenyaddo balaga nti waliwo ebiwawaaza eno olw'entegeera yammwe ate waliwo n'ebiwawaaza eyo kati allah yassaawo ensalosalo wa tilka hududu llahi yubayinuha liqaumin yalamuun wabula ebbanga lyomala nga olina buraadhawo nga teyawasaayo tuli ku sababu siwe kiri teyakola ki akkirizibwa okuwasa yenna gwakoze eki gwayagadde assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kati kinyonyole bulungi wawasa madiina ayina sisita we luqayya tifenna oba mariyamu banuriyati gye bakola ki gye bali gwe tokkirizibwa kuwasa luqayya wadde nuuru kati ezo kati bange wadde mariyamu wabulanze ate buraadhawo nzikirizibwa senga madiina gwawasa akola ki afa tifenna ate naawe okkirizibwa okuwasa mariyamu n'owasa n'enuuru oba olonze ku mariyamu olonze ku nuuru gwamanyi oba olonze ku luqayya gwakola ki kyekigaana olwa musaahara kubanga wakola ki wabula ezo ensalosalo allah yaziwa bantu teyaziwa nsolo wadde mu okuzira kwammwe mu buganda tukutambuliza ku nsolo yemmese oba embwa oba pusi tifenna tegamba nti nedda ono singa sigenda kumulinnyira ente tegamba nti bannange ono muwala wange sigenda kumuwalampa nedda olw'entegeera allah gye yawa abaana adamu manyi besembesa aya egamba nti wahuwa allahi khalaqa min almaai bashara allah yeyatonda omwadamu ng'amugja mumazzi fajaalahu nasaban wa sihira n'amuwa okuba nti ayina amagezi gagoberera olulyo n'okuba nti amanya obuko wabula ebiwuka teyimanyi buko Iranga tanasul okuzali gana Allah yakuwa abantu nakuwa majini nakuwa ruuka nakuwa binyoni wabula amajini nabantu Allah yabassamu ensalo salezo wabula binyoni tifedna nesolo tezina ki nsalo salo kaligwenzo gamantyo wembogo tawasawani wabula zembo gate zonga zo tebizikwatako gana amateeka zino ensalosalo zibuna omuchayina omuganda omujapan Allah yagamba nti wahalairu abnaikum alladhina min aslabikum nebakyala babatabani bammwe senga mutabani abadde tiyamukolaki tiyamuwasa tivenna owateyegattanga konaki tekiina buzibu kitegeeza tuhuramu zawjatu al ibn mukyala wa mutabani wo tifenna wa zawjatu jaddihi ne mukyala wani wa jajjawe kitegeeza taatawo tifenna takkirizibwa kuwasa jajjawo muki omuki takkiriza kuwasa jajjawe muki mukazi ne jajja wa mukyalawo oba kategerekese jajja wa muki kitegeeza nti mukyalawo alina jajjawe taatawo taatawo omulenzi takkirizibwa kuwasa jajja wa muki wa mukyalawo assalamu alaikum nagadde tugaziyemu tubitegeere bulungi kati Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti wahalairu abnaikum alladhina min aslabikum ebbanga lyamala ng'oyo mutabani wo ow'omuntu mbwe ki ddala mukyala we tomukolaki tomuwasa ne jajja wa muki wa mukyala we tomukolaki tomukolaki tomuwasa watuhuram alaihi umu zaujati ne maama wali wa mukyala wa muki wa mutabani wo wajaddatuha bimujarad aqidu nikah olw'ensonga waliwo ki waliwo aqidu nikah nti ono yakolaki yawasa omutabani yawasayo ummahatu nisaikum aya nti ne bamaama babaki babakyala bammwe tuhuramu bintu zaujati wa banaatu auladiha idha dakhala bihi lum tokkirizibwa kuwasa mwana mujanaki mujanaki nanyina tifenna n'abaana b'omwana oyo tokkirizibwa bawasa nti ono omuwala mujanaki nanyina alina gyafumbiddwa n'azaala baki era abaana be tokkirizibwa bakolaki kubanga oba ofuuse taatawe olw'okuwasa nnyina ebbanga lyomala nga weegatta naani ne maama we mai ne bagamba okwegatta kuno okusobola okuba nga kwaliwo mu mbeera ya bwenzi oba mu mbeera eri halaali tojja ngaokaaga ng'embwa ey'olubuto n'oba nga maama wamweganzikako aye ne muwala we noyagala okwegatta naki naye Allah kyategeeza mu aya egamba nti warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin mbakyala be mwegatta nabo فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وبما توجدت أن النيل نماما توالي بوشي توالي بوزو إنسان صلى مزلابي إنسان صلى مزلابي كتكونكو كتونو نيو كون صلى صلى الله سبحانه وتعالى إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم زيستاتمون بدايين فانقال يوم سجن ومشال ebbanga lyomala ng'amazzi gakuvuddemu musajja gwe ne gayingira mu nnabaana y'omuki y'omukyala nga towamuwasa liba zambi ddene oli mu baana adamu abagenda okisinga okufuna adhaabu ku lunaku lwalqiyama rajulun ye musajja yadauma assa amazzi gagaki agazaala fi rahmi la yahillu lah mu nnabaana etali halaali gyakolaki gyali أبقى تكركز إشيالا الخلوة أوكوية يوليدا مولامو نيه يوليا نمولامو چين تكيزا نوابدا ويمبيرا نغاقوية ويوليدا نسستا واموشي واموشي على تفن شيطان الساوى كزنيو okakananga wewe budde ngokoze chichi ekikolobero si kirungi musajja mufumbo kweyawula nani ne muki ne mulamuwe tolaya amazzi mu kiyigo ayala obuki ati mama Abdurrahman tali ojango yala obuliri mama Abdurrahman tali ojango ogere osigeko kalobo ku mugongo natudde nnyo mu motoka mpuyira omugongo gukolaki nakumasaji nga enowowuuna biri mu mbeera ya muashara wabula ate mu Buganda lwansonga ono ye mulamu ono ye muki asobola obikola era kyabeerangawo mulumbe nga bagamba nti ane eddaga omuwala taba nti bba wammwe ali mu nnaku genda omusangula amaki genda omusangula amaziga kalamu ne kajja kata Abdurrahman tofaayo munnange byazze bubi nakusangula amaziga wakwata mu kiki mu kiwato wakuwahaaga tuwulirako n'ofunyeyoko okulya kanzije mu mutuka ng'oli muwekka kanzije tubeera awo nakuweweeta mu mutwe nakukwata mu kirevu katekerekese anti ye muki ye mulamu kanjigate balaga nti ensalosalo mu shariia wezikolaki ekiyingira mu aya egamba nti watilka hududullah mateeka ga shariia waliwo allah geyassaamu gatambulira muki mu nsalosalo nga bwekiri nti omusajja takkirizibwa kwegatta na mukyala we aba mukyala ki we ebbanga lyamala ng'ali muki ali mu nsonga nti nsalosalo senga mwekolimira la'an infasaha nikah mubukola ki bufa yete muddamu kubanga mukolaki mwewoowa oba tebanga talaq aa kasita omukolimira naye nakukolaki kitegeeza enkolagana kati wammwe ekoze eki efuddewo tewakyaliwo rahma yete mugenda kuddamu kubanga mulabagana mu nsonga z'omukwano era bino mumanje atubyawule bulungi nti wadde mu Buganda maama ayita muzzukulu we omulenzi muki mwami ate omuzzukulu omuwala jjajja omusajja n'amuyita mukyala katezo kate banga ne mubusoga abasoga bakoba nti ono muki ono mwami tufena kate banga mu shariia bakulaga nti ekyo ekitiibwa kya mwami ne muki ne muki akikola ku babiri bano abeegatta mu nsonga z'obuki ne kano mukamanye nga mmaliriza kyekigambo ky'okweyisaayisa maama basajja myaka ana emyaka gyammwe egyo omwana omugamba maama sembeerako eno maama obadde ogamba ki obadde olagawa maama ate womukuba kabina ate omuyisa edda nnyoko omuyisa edda ki nnyoko maki maama bati mubusiraamu kuyita mukyalawo maama zambi ddene oba rabba akikozesanga nti anti kadhahari ummi gw'olinga mugongo gwani gwa maama wange kiba nti waliwo punishimenti ey'enjawulo okwekyo mukuba nti omwagala nnyo omuyise sisita biweddeyo senga wange nonga maama wange bannange ondabiranga maama ddala abafuuse haramu gyoli kubanga maama yooli ummahatukum allati arda'anakum ayitibwa maama woyo eyakoyaki eyakuyonsa kuki ku bbeere baganda bange ab'ebitiibwa ne kino gye kiri ti senga taata afa ne balonda omuki omusika evubuka ne bayironda vubuka liggumidde abaana wala batandika oliyitani taata kiri haramu ekyo kitiibwa oli yafa nakyo kikoma kwoli kubanga tayinza kukonkona ku mulyango gwa maama kiro taata yooli eyafa ono ababulaaza bakulira muki era omuga kabulaaza ogamba kiki ekiriwo storage wagwane wayase naye taata aa temwakalabako gwe baleeta omulalalo ku tivi yagamba nze taata yannambira nga nina kuba musika ndabire mama wange ne baganda bange yali ayina ekiroto kyakuzaala abaana 10 afudde azadde 6 kati ate baganda bange baŋŋaana okugenda ewa maama nga manja kujjuliza muwendo gwali muwendo gwani gwa taata era kyaliwo ne ku mawulire ekirala ekizzukulu ekyali ekikulukulu kye baleeta nga kikalabudde jjajja waakyo mbu jjajja abadde ampita mwami abadde ampita ani mwami kategerekese ekireeta enjogera egamba nti mukubanga maama wange taata wange amuyita muki mukyala tifenna nange njagala mpase maama waani wa taata wange kati mu busiraamu bulamu ya ddala kusinziira ddala ku kigambo yensonga lwaki oyogera kigambo n'ofuuka omuki omusiraamu era oyogera kigambo n'ofuuka omukafiiri oba kategerekese oyogera kiki kigambo n'ofuuka omuki omusiraamu era oyogera kigambo n'obukola ki kati mujja agamba nti amuyita mukyala just amuyita mukyala just si mumakulu wabula mukiki mukigambo kati mu shaia awali ennamulanga eri kukiki kukiki ku kigambo nga si mumaki nga si mumakulu fanali muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah yassa etteeka eriga nti azwajuhu ummahatukum bakyala babannabbi bamaama bammwe byonna tumuyita maama waffe aisha maama waffe hafsa tifenna kasokateba maama waffe ummu salama waziwajuhu ummahatukum wabula ate baganda bakyala babannabbi bo tebali haramu gyetukolaki ate era bo tetubayita maama assalamu alaikum oba wategerekese ensalosalo zizze mu bwongo zizze nti osobola okugamba eyo embeera gye mubeeramu oyina omukyala nga kuyita jadi 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 naye waabanga akuyita taata ebituufu kiri haramu okitegera ngaomuyita mami mami bannange mami nga wasusse mami mami awo omuyita maama aa ebitiibwa bibiri bya bbeeyi nnyo ekigambo maama n'ekigambo ki kiganda kyekisika tokiyita taata oyo abakabulaaza taata kiba kyakomaku oli eyakola ki eyafa badde ba allah subhanahu wataala sawa allah tugase nabyo kad masara iraadu watahayya idaadu waani llahu ala kulli wallahu alim assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh badde ogamba ki weguli oyina omusenguka ebbanga lya myezi ena walladhina yudhahiruna min nisaihim ma hunna ummahatuhum in ummahatihim illa llaa'i waladinahum bakiyita dihar ennamulawoeri ya dihar okuba nti senga omuyita maama bwe bab toddamu kumwevuunikako okumala ebbanga lya myezi ena kubanga nnyoko yooli akuzaala busiraamu bwagenda wala ezo nno nsalosalo watilka hududu llahi yubayinuha liqaumi yalamun naam anti obusiraamu bwaggaano kukifulumya si munniya oba munniya nejja gyayita muzzukulu we mwami mukiki si mwami agenda okwegatta naye otegedde kyeggambye nti ekigambo ekiki ekigambo obugambo mu busiraamu kiki kinene nnyo 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 ng'oba ogenda kuwasa omukyala bagamba ki akidu nika okkiriza okuwasa muwala wange khadija n'amahale emitwalo 2 g'omuwadde mu buliwo iye nzikiriza fe kitwala bigambo sinniya tufina kati bange nakum bidahir tulamula n'ebikola ki n'ebirabikako wallahu yatawalla sarairi ebyomunda allah yabimanyi kati ebyenniya munda allah yabyesigaliza wabula nahkum bidahir eyo qaida shariya usuliya nahkum bidahiri wallahu yatawalla sarairi ogamba ki shariya egamba nti okizibwa okwekuba kulasiti ngaomukyala ze nemuwalawe nga mulungi nnyo وهكم التكلي يتبقى أخف الضررين تفلنا وكبانت يبيدي يبيدي بيكوزيتي بيز وكسين غو كويندا كماما نموشي نمولاو تفلنا جاو آتيا توالا مولاو ماما مكوليشي مولاكي سبحانك الله وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.